ميتاتها هنگ جماعتا تغلغل سالما فولكا هنگ ساسدت كدرب سغالي امريكا سغنتافان اوروموتي አምሳ ቁደሰዲ በረኩማ ለማፍዲግ ደሚያፉር አተሞልታን ከበጀሞተ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ከሱሜስቱን ከሰነራ አን ቱጁበይ ሆራቲ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እና ርቅቻ አበያ ኤቢሲ ሳን ሂደቶታ ፍዋምቸ ነጋ ደሰኔሩ ሜሻን ወራና ጋማ እስራኤል ተርገሙን አከቱር ዩናይትድ ስቴትስ ሙርቴሱሼ ዶናልድ ትራምፕ ኒሞርማን ቆፒን ስፖርቲ ውጣተከዲያት አባ ደበሬቲ ከነን አርማን ኦሊ ቆፒ ሀራፍ ቅንዴስነ ከሳቲ አንገጡም ረሰገንታ ከኛት ንሆርዱፉን ንሆርዱፋጅቹና ፈራ ከኛ አም ገረውዱ አዱኛ ተደበር
አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ውጣታራ ወሊን አንጃለን ገመዳቲ ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ከነን ቀፍሶ ሂደነው ትጅራኒ ፍዋምቻ ነጋ ዲስኒ ጅሩ ዋምቻ ነጋ ከነስ ርቅቻ መጋላ ባህር ዳር ከሰት ሆጂኒ ጃርሰሳ ወጋ ፍርዱረ ጀልቀበመይ ፊ ቀርሺ ቢሊዮን ተኮፍቱ ቃፍር ጫላ ባሲሴ ኤብ ፈሙሳ ላልጅሴ ስነገገ ፈመረት ቱሬ ስነ ኤብ ርቅቻ ዴርኒሳ ሜትር ዲበሰ ዲርሰዴ ተማፍ በልኒሳ ሜትር አፍርተሚ ሰዲቅ አቡ ከናረት ዶክተር አቢ በርባቲሳ ከንንታኔፊ ኢማላና መጨሱ ምት ከንቲንጀራን ወላ ጀሱፊ በዲን ኑዋጋ ኡጀራኒሮ ኦቦሎተ ጀቾን ካዋማኒፊ ቃሞቶ ቦሶነከ ሰጅራን ሞቱማ ቡልቺሰናኖ ወሊን አከሆጀተኒስ ባምቸዴሰን ሃሶአን ሙምቸን ሴራኩን ዋን ኢፈተ ኤቱ ሳንቀታ ከጀዳን ፕሬዝዳንቲን እናት ፓርቲ ፍዱራታን ፓርቲ ለወልታቶታ ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ አያሌው ዋሚቸነጋ ፉርማታር ገምሲሱ ምትስ ጀነኒሩ ብልቻን ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦ አረጋ ከበደ ፉላ ፌስቡክ ኦፊረት ኦቦሎተ ቦሶነ ከሰጅራን ጀቹዳን ሂደቶተ ኢፍሰኒፍ ዊጣታራ ዳምሰ ደበርሰኒን ረኮጅሩ ማሪድ አፊ ያደወል ጅጅሩ አናከፉረ ሙጋፈተኒሩ ሙሚች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ሮቢቶር በንደርቤ ስታዲየም ወለጋ ከመጋላ ነቀምቴ ከሰጅሩቲ ሄሪረዴ ገርሳ ቆጳ የረታሰዋ ደገሲሰኔን ወልወራንሲ ወላጀሱፊ ወልኛቹን ሀገው ጆልን ኦሮሞ ታኒ ዋይረኮ ጅሩ ዱበቹ ደደቡን ሀዳበቱ ጀቹዳን ዋምቸ ወልፈካታ ዴሰኒ ቱረን ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው ሰገሌ አሜሪካፍ ያደገነኔን ሀሰዋፊ ዳምሲ ሙምች ሚኒስቴራ ለፈውልት ቡኢንሲ እትፉፌ ጅሩ ለሜንት ደገሲሰን ወሊሳካን ወልፋለሱዳ ጀደኒሩ ኡምኖ ቴምቡልጂ ሰናኖ አማራ ፍገሬ ሂደቶታ ፋኖ ጀደማን ግዱት ሃላ አዳዳን ወልትቡኢን ሲትፉ ፈጅሩ ነሞን ነጋን አጀፈሙ ገሬ ለምርገናሞ ማፈልማን የሮ አዳዳ ትገባሰኒ ሩጀቹዳን አስር ምዝጋናው ባህዳርራ ገባስቴ ጅርቲ
ሚሰንሶን ሁምነ ነገ ኤጉምሳ ኢትዮጵያ ድራኒ ሱዳን ከሰዳሃተኒ ጅራን ያዶነገኛ ቀባቹ ሳኒ አከቆበቀቡ UNHCR ዱበቴጅራ
ሱዳናገኛ አብጀቸኝማ ሳኒ አከንብሰም ንከንጋፈተን አላቶነ ትግራይ ከነን ሚሰንሰገሬ ነጋ ከበይሲሱ ቱራንኩን ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ጋፊ ዴቪ ገገ ሰኒን ገሬን ሁምነ ሰፊሳ ከን ሱዳን ኢብሰባሴን ሂደቶነ ደብሊሱማው መተ ትግራይ ዮካን ህዋት ወልወራንሰ ሱዳን ከሰትርማ ተኒሩ ሂመናጀ ቡፈተ ዳሃና ከሰጅሩ ከሰት ሀሌላ ከኑራን ንገኘ ያዶ ቀምና ጀዱ ሎልቶተ ዋንታ ነብጀቸ ኤጉምሲ አዳ ከኑ በርባች ሱተውስ ቃሞተ ድምኩን ኢላለ ቱራ ሶችንታ ሲፈመ ሂንጅሩ ጀዳኒ UNHCR አከወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ዱበቴ ቢየከኛት አከኑ ዴብሱ ኩንታው ባናንሞ ገረብ የሰደፋ ታከሳን ጌሱ ጋፊን ኤሰን ፉርማተን አርገነ ጀዱ ኢማ ከነላቺ ሰገሌ አሜሪካ ዴቪ ገመ ኢሜይል ያደሳኒ ከንብሰን ኮሚሽነር ዳብ በቀጥታ ካንተኩማ ሙትሞታ ያዶነ ገኛ ሳንቀበነኑ በዳ እትዴኛኒ ሶርዶ ፋጅራ ጀኒ ኮሚሽኒ ጎዳንቶታ ከሱዳን ወሊን ዱበቹዳን eegumsaaf deeggarsa gochaa fi jirrutti fufnaa jedhan furmaata kanarratti qiyyaafates barbaadaa jirraa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Obbo Yohaannis Bu'aa Yaalewuuf Obbo Kiristiyaan Taaddada dabalate kanneen shororkeessummaan himataman har'a caamsaa 5/2016 yeroo arfaffaaf dhaddachatti dhiyaataniiru. Har'a dhaddachatti kanneen dhiyaatan keessaa 14 kanneen kanaa dura yoo ta'an 2 immoo komaandoo ittisaan marfamanii bakka turan waaltaa leenjii taaxaqirraa dhufuu isaanii itti makamuu isaaniis dhaddachichi kanneen isaan fidan irraa mirkaneessuusaa abukaatoo isaanii keessaa tokko Obbo Salamoon Gazaayin ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera. Gara oduuttaanitti naa deebinu immoo himatamtoonni kun erga dhiittaan mirga namaa irra gahuusaas dubbataniiru. Daandiin baaburaa chaayinaa ijaarame Itiyoophiyaa Jibuutii jedhamu jimaata darbe hojii daldalaa waggoota 6 keessatti galmeessee kan kabaje yoo ta'u chaayinaan tajaajila hojiif suphuu sarara kanaaf kennitu ifatti xumuree jira. Oduun ittaan kunoo.
Sirna magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti gareen chaayinaa kun tumsa gara fuula duraatti sarara kana irratti Itiyoophiyaa fi Jibuutii waliin taasifamu laalchisuudhaan hojii fi suphaa daandii baabura kanaa irratti hirmaannaa isaa xumuruusaa beeksiseera. Kaampaaniin Itiyoo Jibuutii Standard Gauge Railway jedhamu amma hojii guutuu sarara kanaa ni fudhata jedhameera. Daandiin baaburaa Finfinnee fi Jibuutii gidduu kiiloomeetira 752.7 dheeratu kun Itiyoophiyaa ulaa galaanaa hin qabne Finfinnee irraa kaasee buufata doonii biyyoota ollaa galaana diimaa Jibuutii waliin wal quunnamsiisa. Afrikaa bahaa keessatti daandii baabura biyyoota ollaa elektiriikiin hojjetu isa jalqabaa ta'e kan ilaalamu yoo ta'u bu'uura caasaa The Belt and Road Initiative jedhamu jalatti piroojektii ijoodha jedhameera. Daandiin baabura elektiriikiin hojjetu kun geejjiba meeshaalee fe'umsaa guyyootii 3 ol fudhataa ture gara sa'aatii 20 gaditti kan hir'ise ta'uu fi baasii jirus yoo xiqqaate 3 keessaa harka tokko hir'isuudhaan Itiyoophiyaa buufata doonii daldala galaanaa akka argattu gargaareera.
Humnoonni Israa'el dilbata kaleessaa magaalaa Gaazaa kibbaa kataate Raafaa keessaa gadi fageenyaan kan seenan yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan immoo hojii Israa'el kanatti akka hin gammanne ibsuudhaan lammiilee nagaaf eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa galgalaa akka jedhetti Biliinkan ministeerotti isaa Israa'el Yoo'aab Gaalaant waliin bilbilaan yeroo dubbatan Ameerikaan duula waraanaa guddaa lafoo Raafaa keessatti gaggeeffamuuf mormii qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru jedhee jira. Ibsichi akka jedhutti Biliinkan waadaa Yuunaayitid Isteets kaayyoo waliinii kan injifatamu Hamaas irra deebi'anii kan mirkaneessan yoo ta'u kana malees Israa'el qiyyaafata Hamaas hordofaa yeroo jirtutti qormaata raabsa gargaarsaa Gaazaa keessaa furuuf akka gargaaru Gaalaantiin gaafatanii jiru. Faalisxiinonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen ji'oota dur ajaja waraanaa Israa'el biraa kennameen haleellaa hidhattoota Hamaas Gaazaa kaabaa irratti raawwatame jalaa akka miliqaniif gara Gaazaa kibbaatti akka baqatan ta'e keessa gara 300,000 kanneen ta'an ammas akka gadhiisanii ba'aniif ajaji kennamee jira. Kunis gara Raafaa kaaba dhihaa lafa handaara galaana Meditiraaniyaanii fi Gaazaa waliin jirutti akka sosso'an ajajame. Qondaalli mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Volker Turk dilbata kaleessaa akka jedhanitti lolatti fufee jiruu fi ajaji akka ba'aniif kennamu uummata duraanuu baay'ee dararame kanaaf buqqa'iinsa guddaa fideera. Gaazaa keessatti bakki nageenya qabu hin jiru uummanni eessa deemuu danda'a jechuudhaanis Turk gaaffii kaasaniiru.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ennaa ceenu immoo meeshaan waraanaa gama Israa'elitti ergamu ammi tokko akka turu Yuunaayitid Isteets murteessu isheetiin walqabatee wal waraansi Gaazaa keessatti taasifamaa jiru ijoo wal falmii dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets ta'ee jira. dimicharratti ejeno president Joe Biden qaban ilaljise Donald Trump miseesota party republicano taatma kamuran Biden in qeqani jiru uru gabastum VOA Veronica Baldras Iglesias gabase kuno
guyyan dil betekalesa israeli fi guyya gaddati fi guyya loltonishe balachoror ke summatini duani itiyada tamuda karabiratini targanfi israeli magala rafa isa kibbagazati argamurratti fudachuda fi karorfatten walqabate lamilen palestaini qesani ra kanandura buqani magalitta ke sequbatani jirani ammasi akkabakka ke sequbatani jiran kana gaddi sani demanu ittimamera yokani mo ajajamaniru addunya bakka biro irrammo kesuma bakka dulina filadda ittitasifa majiru united states ke satti sagale birotu cime dagama jira parti republicanota bakka buudani kandorgoma jiranu Donald Trump sambata dengadda kota New Jersey magala Wildwood ke satti hasade gertota isani kuma dibbata kota anu fi tasisan irratti wae wal waransa israeli fi hamasi kasaniru
there would have been no war in gaza with me in the white house
yomu an white house ke sature gaza ke sawal waransi hinture yomu an presidenti ture wala kesi ba hala sanandura himbe kamnen naga qabessa ture
bulchinsi Biden hala diyenya kana rafa kesa jirun walqabate mesha warana gara israeliti ergamu tursi sudafi murtesun isa ijo dubbi bira taejira manamare sera murtetti sota united states kesatti bakabua party republicanota kantaani senator Lindsey Graham hala amma israelin kesa jiru hala yemmu warana addunya isa marsala mafatini walqabsi sudani ibsani jiru akana jedani
when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor
in hordofudan akabiyat tergabadin si haman numudate boda walwaransa Germany fi Japan wajin turen walwaransi chatumuru da Hiroshima da fi Nagasaki bombi nuclearin halelof murtesin sun murto sirriture Israel lolatti moamu hinkamne akamotu fi walwaransi chitumuramu Israelif kenna fi badidu fudan daw tikesu daf walin hojjechu kamna
meshale warana united states gara israeliti ergitu akaturu tasifa musim ministeri imma ala united states gabasa dienya kana manamare bakabu ota irratti diese kesatti israeli lola hamasi wajjinini tasisajirtu ratti sera warana united states yokanimmo kan addunya cabsu dafi isu ise irratti wanti jede hinjiru ministeri imma ala Anthony Blinken hasad abata odu ABC jedamu wajjinini tasisan irratti United States Israeli akka ittin gafatamne gocha jirti jedamani yemmu gafatamanu akkas jedani deebisani
no we don't have double standards we treat Israel one of our closest allies
lakki ejenno altokko bakkalama dabachu hinqam Israel akka michu nuttisiktu tilal akuma biyottani tilal michu wankenya bro yemmu tumuraduma murtaata irragau dandeenyu nita garu walakkesa walwaransat sanagochun rakkisal
namidun fadani sochi siyasa America ke satti hirma chajiranu garu ejanno demokrato ta kan degiranu senator Bernie Sanders ifsada bata odu ABC TV kennan irratti Israel gargar samesha warana biro United States ra akka hargachu hinqamne dubbatani
35000 Palestinians dead and 77000 wounded
lamilen Palestine kuma sodomishan tandu ani kuma torbata mi torba kantani mo madaniru harkasadi ke sa harkilama dubartota fi ijollela sun akata hawasni qarome warana qarome tigagesumiti
hoji president tumati fi hoji dulana filadda irratti ko ommatani kanjiranu president Joe Biden meshale warana israeli fi daquqabu tursisu isanitin kankae torban kana kesa misenso tamana mare warreni party republicanota bakabu anurra qormata cimatu isane gata Karabiratini dorgomani prezidantumma enni biram Donald Trump gamasani tini torbanka nakesa himanna timma kaffalti mallaqa oksadani rawatamiratti raga gargarani sani enni dura Michael Cohen si manamurti irratti bahanu aggeffachudafi manamurti magalan New York itti argamurratti akkadiyatanu ibsa gabasni Veronica Valderas Iglesias sagale Amerikati fi kopesitegon gabasa Veronica Valderas fi an bafkadu morodat
Afrika keessatti yeroo kutaan hawaasaa gadi giddu galeessaa qabu bal'ataa deemeef magaalaaleen heddummaataa jiranitti gabaan imala geejjiba qilleensarraa keessuma gama bashannanaaf tajaajila hojii daldalaatiin guddataa jira. Dhimma kanarratti gaazexeessituun VOA Jackson Imungani industirii aviyeeshinii walabaatiif ogeessa tarsiimoo ka ta'an ogugaa ujoo waliin marii taasisee jira. Dhaabbattoonni akka Single African Air Transport Market yookaan SATM akka waltaaleen aviyeeshinii bilisummaan hojjetaniif gama kanaan wal quunnamtiin biyyoota Afrikaa gidduutti guddatu gargaaruuf jira jedhu ogeessichi tarsiimoo aviyeeshinii ogaagaa ujoo Nugusootu afaan Oromoof qindeesse.
Dameen aviyeeshinii yookiin tajaajila daandilee xiyyaara Afrikaa gulantaa addunyaatti geensa 100 keessaa harka 2 qofa akka ta'e kun immoo ragaa bara tokkoo qofa osoo hin taane bara 1990 eegalee haga waggaa dhihoo kanaatti agas xiqqaa kan ture ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee yeroo dhihoote asitti jijjiiramni mul'ateera. Akka barbaadamu ta'uu baatus aviyeeshin indastirii addunyaa keessatti geen Afrikaa ammaan kana gara parsantii 18 olitti ol guddachuu danda'eera. Kunennaa akkas ta'ee jirutti jalqabuma isaa xiyyaaraan imaluun eessumattu maaf gatiinsaa qaalii ta'a isa jedhuun gaaffiif deebiin kun eegala. Dhimmi isaa akkaataadhuma caasaa damee tajaajila industirii kanaarratti kan xiyyeeffatu akka ta'e kan dubbatan xiinxalaan kun aviyeeshiniin dhimma addunyaa walitti fidu osoo ta'ee jiru kutaaleen addunyaa dhimma kanatti akka itti maayii ba'an adda addummaa qabaachuun imaammati isaan hordofan adda adda ta'uusaa fi moodeliin biizinasaa gama kanaa ittiin hordofan garaa gara ta'uusaa walqabate qaala'iinsa kanaaf gumaachaniiru jedhan xiinxalaan kun.
African aviation has had certain structural issues that have continued, many that have improved, but overall some of the key structural things.
Aviation in Africa rakkoo caasefamaa hedduu qabaataa kan dhufee fi amma garuu fooyyeensa baay'ee mul'isaa jiraachuu kan dubbatan ogaagaa ujoo rakkoo caasaalee mudataniin haga tokko hanqinni iddoo baay'ee wal quunnamsiisuu dhabuu sababa hanqina meeshaa qindaa'inni dhibuu hanqinni xiyyaarotaa jiraachuuf akkasumas gatiin boba'aa xiyyaaraas qaala'uun tajaajila xiyyaaraatti fayyadamuu qaalii godheera. Kanarratti immoo sharafa alaa boba'aa xiyyaaraa kan ittiin bitan rakkoo ta'uusaa ga'ee mataa isaatii ba'eeraa jedhu xiinxalaan kun.
Daandileen xiyyaara addunyaa biroo daandilee Afrikaa seenanii akka dorgoman karaa saaquu fi isa jedhu irratti waliigalteen jiraa jedhama. Ammatti waliigalteen daandilee xiyyaara addunyaa Afrikaa akka seenanii gochuu kun maalirra jira?
So this again falls under the agenda 2063 of the African Union and they're effectively
kun ajandaa bara 2063 gamtaan Afrikaa jedhamu jalatti hammatama. Kana jalatti dinagdeen waltinnaa'ee wal fakkaachuu qabaa haala gabaa daandilee xiyyaara Afrikaa keessaa xiinxaluu fi gara fuulduraatti ardiin kun gama kamiin adeemuu qabaaf ga'ee dhaabileen faayinaansii maal ta'uu qabasa jedhan of jalatti hammata. Gamtaan Afrikaa bara itti hundaa'e eegalee immoo Single African Transport Market jedhu jalatti gurmaa'uudhaan deemsa kanaan dura ture siruma isaatii geeddaruun waan irratti hojjetamaa jirudha. Sanuma irratti hundaa'uudhaanis bara 2018 eegalee akkamiin aviyeeshinii Afrikaa gabaa walaboometti geeddaruun damee kana guddina dinagdee Afrikaatiif olchinaasa jedhu irratti hojjetamaa jira.
Kun gaarii ta'ee osoo jiru haala qabatama gabaa addunyaa irratti mul'atan daandilee xiyyaara Afrikaa akkamiin gabaa addunyaa keessatti dorgomuu danda'u? Akkamiin haala itti fufiinsa qabuun gabaa kana keessatti dorgomaa ta'anii turuu danda'u jetta?
So the majors, you know, literally represent, states. So of course, Ethiopian Airlines, Kenya Airways.
Qabatamaadhumatti daandileen xiyyaaraa ardittii keessatti bakka olaanaa qabatanii jiran caalaan isaanii mootummootaan kan qabamanidha. Fakkeenyaaf Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, daandii xiyyaaraa Morocco, Egypt Air fi South Africa Airways maqaa tuquun ni danda'ama. Afrikaanis akkuma ardiiwwan kaanii moodelii biizinasii mataa isheetii baastee socho'aa jirti waan ta'eef kunis gabaa isaanii murteessuu danda'eera. Kana jechuun neetwork kees kan jedhaman kan akka daandii xiyyaaraa Itiyoophiyaa fi Kenyan Airways gama tokkoon gama biraatiin immoo riijinaal kees kan jedhaman naannoo isaanii irratti kan qiyyaafatan kan akka Airlink jedhaman yookiin immoo biyya Afrikaa kibbaa keessatti gabaa guddaa kan qaban Fly South Africa jedhaman akkaataa bu'aan ni fidan jedhanii socha'aniin yookiin biizines moodeliin socho'uu isaanii guddina amma itti jiraniif ga'e olaanaa qabaateera.
But in many respects where African airlines are, I would even say better or more competitive than other global carriers.
Gama hedduu na ilaaltu jedhan. Daandileen xiyyaara Afrikaa haala fooyya'aa ta'een dorgomtoota isaanii kan addunyaa kaanii caalaa dorgomuudha. Fakkeenyaaf seeftii yookiin nageenya ilaalchisee ardii Afrikaa dhimma kanarratti baay'ee cimsee to'annaa gochuusaa xiyyeeffannaa laachuunsaa ulaagaa sadarkaa addunyaatti ilaalamu waan ta'eef kun waan tokkodha. Biizines moodelii abbabbaan hordofu immoo gabaa hawwachuu irratti ga'ee mataa isaatii ba'a. Gama kanaan yeroodhaa yerootti addunyaan maal hordofaa maaltu haaraadhaa kaffaltiin akkamiin raawwatamaa yoo maal godhee gabaa keessa turaa isa jedhufaa ilaaluun barbaachisaa ta'a ture kan jedhan.
Afrikaan damee kanaa fi reefu sadarkaa guddaatti makamaa jirti isa jedhuun walqabate ardiin Afrikaa jireenyaa fi galii uummata ishee fooyyessuu fi yookiin galii giddu galeessaatti yookaan miidil kilaasiitti fiduu fi carraaqaa jiraachuun ishee ni beekama. Sun immoo namoonni baay'een xiyyaaraan fayyadamaa jiru. Sanaaf immoo aviyeeshiniin baay'ee murteessaa ta'ee jira. Kana gaafa laaltu industiriin aviyeeshinii Afrikaa egereen isaa maal fakkaata?
I think that's such a great question because sometimes you know what we see in front of us
kun gafi garida sababan sasi yero to kutoko wan fulle dum kenyet ilallu hal jiru garamit akkanu gesu ifa nu gochu disu mala kanafi akuma aviationin hoji bu akabesete bakato kutokotimo bansa sigigata dema garu dinagden adunya gaba baen wogoto erada afrika ratti hirkata wan tauf sun immoo kan fiixaan ba'uu danda'u daldala imalaa fi tiraanispoortiin waan ta'eef kan fuulduratti arguuf jirrus akkuma bara koovidii san agarre aviyeeshiniin ardicha walitti fiduudhaan gartokkotti ta'uun kan laafaa turanis walitti ta'uudhaan hariiroo walitti cimsachuun dorgomaa ta'u fuulduratti isa ifaadha. Sana jechuun immoo ga'ee teknoolojii otoo hin dagatiin jechaadha jedhan. Ugaagaa ujoo xiinxalaa fi qorataan dhimma aviyeeshinii Afrikaa as Waashingtan DC irra. Egaa hordoftoota keenyaa qophii misoomaa irraa qabannee turre kana fakkaata ture kan isinii dhiyeesse aan Nugusuu Taamireeti turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii wixata dhiyaatu qophii ispoortiitti ceena. Dorgommiin Diamond League marsaa sadaffaa jimaata darbee biyya Qaataar Dohaatti geggeeffameen atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfataniiru. Keessumaa fiigicha meetira 1500 dubartootaan atileet Freewayinii Haayiluuf meetira 3000 fiigicha gufachiisoo dhiiraan atileet Saamu'eel Freew injifatan xiyyeeffannaa argatee jira. Gama biraatiin taphni Piriimeer Liigii Ingilizii xumuramuuf torbanneen tokko kan hafe yoo ta'u hanga ammaatti eenyu waancaa liigichaa akka fudhatu tilmaama hin argine. Arsenaalis ta'e Manchester Sitiin morkattoota isaanii injifachuu danda'aniiru. Eebbisaa Naggasaa kanarratti gabaasa dabalataa qabaa kunoo.
Dorgommii Diamond League baranaa erga jalqabee kan Doohaa marsaa sadaffaadha. Kana dura magaalota Chaayinaa Zheemanii fi Shangaa Zhuruwaatti morkii gaggeeffamee ture. Diamond League Doohaa irratti atileetonni Itoophiyaa fageenya garaagaraa irratti hirmaachuun qabdu jajjabeessaa galmeessaniiru. Haalli qilleensaa ulfaataa ta'uurraa kan ka'e sa'aatiin eegame keessuma fageenya meetira 1500 dubartootaan dhufuu hin dandeenye. Fageenya meetira 1500 kanarratti atileetonni jajjaboo kan akka Freewayinii Haayiluu darbee waltajjii fi hiruu mashishaa irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u Freewayinii Haayiluu morkattoota ishee haalaan dursuun injifatteetti sa'aatiin galmeessees daqiiqaa 4 sir sekandi 00 fi microsekandi 4 lamatre rekordi maila tokko ofarka kan qabdu atlet derbi woltaji durgomi kana sababa qillen solfata ten addankutu dirkamtete atlet worqnesh meselafi hirut mesha serakarfa fashion afatawdan tumuranero halu molfakatun durgomi figicha fagenye metre komeshani dubertu tajgidutti figamen atlet lemlem hailu durgomi cha addankutte yekubatu atlet won etiopia kan biro fagenye kana serakala mafa hanga sedde tafaqabachun yekutumuran atlet in kenya patrice chepet durgomi kana olantumad antumurtette atlet won etiopia jigayo taye fi medina isa serakala mafa fisedafatawdan tumuranero gabratin diamond league doha kan maratte durgomi tumura metre komeshani gufachisa dirot jidutti durgomen falmin jaba atlet etiopia fi kenya jidutti mulaten saatin foya barana galmaw dandera halakranesi atlet in etiopia samuel freu dandetti olana tumurara tagersisen atleti kenya abraham kibowat injifachu milkaeram samuel deqa 8 sekandi duwatu bafi micro sekandi lama tuqashan galun tre saati foya kan barana kan galmesse fagenye kan ratti lama fa kan behe atlet in kenya abraham kibowat micro sekandi 13 calamun lama fa kubaw durgomi kana jelqabarra dursa kan tre fi injifachu akrendaw stilmama kan argate atlet ketnet wale saraka sadafa tawdan tumureram durgomi ndamel ligi itanu guyashani boda rabat marakachitti akadurgomamu barameram odefanno kenya kubamilate gudabarrummo falmin wancha premier league ingilizi argachu fi tasfamajru gara guyaduma baratapa kanatti darberam arsenal dilbeta kalesa gara dre manchester united old trafford timaluran goli toko 0 njifachun dursumma satti debusaten wancha barana kana enyu akafulatu murtesuf tabatumura e gundirqamataeram tabatan arsenal lemi belgium leonardo trossard goli deqari demaffa old trafford retigalchun arsenal morki wancha premier league manchester city ojin qabu lubu torera garen michael arteta n hoganmu arsenal manchester united retti njifanno gunfachun sa klemni manchester city kitataporu tottenham njifachun championato krofate chela ፈሽሌ ሰራም ግሬን አርሰናል ተቦተ ድሬ ኦልትራፎርድ ለተ ጎዱ ሃላን ከተጀባቱዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎም ሰጋሪ ረጅራቹ ዳቡንሳ አርሰናል ለፊ ጋሪ ተውሲ ተባከለሳ ከነገሩ አርሰናል እትሰረቱ እንዳይ ዋን ተበቴፊ ጎሊ ሂንከስ መስነ ግሬን ማንቸስተር ዩናይትድ በረና ሰረካ ሰደ ተፋራታ ኡንሳ በረዱፉ ህርማና ሊግ አውሮፓ ረቲ ጫራ ህርማቹ ሂንቀቡ ኩይሞ ለንጂሳ ክለብቻ ቴንሃግ ረቲ ኤባ ኡሜራ ዩናይትድ ለንጂሳ ከነጀለቲ ፕሪሚየር ሊግ ረቲ ቆፋ የሮኩ አፍሩንጅ ፈተሙንሳ ቀጥቲ ላፈታ ሴና ማንቸስተር ዩናይትድ ክስተ ገልማኤራ ክለምኒ ሚካኤል አርቴታን ሆገነ ማርሰናል ሞ ኤርገ በረኩ በለባፍ የፍሬ ቦዳ የሮጀል ቀባፍ ሻምፒዮና ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተውዳፍ ካይፈቴራ ወጉ ትሪደማ ዱራ ለኒሳ አርሰናል ድራኒ አርሰን ቬንገርን ሊጊ በራ ተባተ ኮረቲ ሆሶን ሞአሚን ዴሞን ማቃዳ ኢንቪዚብልስ ጀጠሙ አርገቴራ አርሰናል ተበጥሙራ ሳድል በተድፉ ድሬ ሳፍላ ኤምሬቲት ኤቨርተን ከንከሱ መስዮተው ሳቲ ወልፋካታተን ሞ ገሬን ማንቸስተር ሲቲ ድሬ ሳራቲ ክለብ ዌስትሃም ወሊን ሞርካ አማፍ አርሰናል ዲባ ገሬ ፔፕ ጋርዲዮላ ራ ዱፉ ኤጉፍ ዋንደንደው ሁንዳ ጎዴራ በረደርቤ ተቦኒ ስቴዲዮ ተሆፉኒ ማንቸስተር ሲቲን ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ የሮሰደፋ ወልታንሱን ፉረቹን ሳስ ኒቤካማ አምስታናን ማንቸስተር ሲቲን ተቦተ ሐፈን ለማን ዮሞአቴ ሲአርፋፋ ወልታንሱን ዋንጫ ሊግ ጫፍለቹፍ ጫራቀባ ከባሰከለ አሜሪካ ቲቪ ቅንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን Kalamasadi Afrika radera milamburi Kalamasadi Afri maratoni katamburi Kalamasadi Afri mirga gori vita ሆርዶፍቶ ተከኛ ቆፒ ከኛ ገረጥ ምራት ፍኔጅራ ቶርበን ቶርበኔን ከዲያታን ቆፒ ለከኛ ጋፋ ክብጣታ ከዲያቱ ዋይ ኡመቶ ኦሮሞ ድሬ ዲሞክራሲ ከሮቢ ዲያት ቆፒ ፈያ ካን ከሚሰ ዲያቱ አከሱመስ ጅማታ ጅማታ ከዲኤስኑ ቆፒ ደርገጎታ ሆርዶፉ እንደገትና ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆፒን ሀርአፍ ጀኔ ካኑማ ሰገንታሌ ከኛ ገመ ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ፌስቡክ ኢንስታግራም ትዊተር ዮካን ካድራን ትዊተሪን ኤክስ ጀደሜ አማዋማሙራ ወርደፉ ደንዴሱ ኢሜል ይዮኑፍ ኢርጉፌታን horn@voanews.com ይጀታን ኑአርጋቱ ኩላላን ሰገንታ ካናና ሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪ ከኛ ኤልያስ ገበዮ ቆፒ ከነገመ ሚዲያ ሐዋሳን ከቅንዴሴ ተትግስት ገመ ይወሊን ከነሲን ከሱሜ ሰንቱጅበ ወራቲ ቆፒ ሆሪኑ ልክዴብና ነጋት ብሏል